Key West.
Exclusive from
on the beat. Key West on the mix.
Where I'm going is where my success is. I'm not a skate, this is Wally Lee's. One-on-one Vela.
Mbika mumu landu ushishiwe. Efe teti nshite muti latini ne. Azoma kani, shia wene ume. Kingi jiro msungu wa uraka jone. Mungo ni futi saine. Awe mwandi nane maine. Usewenza kwano fora ye.
Kuseni na lera kupondi na puera pa chopu. Beza nyo zanda, kwempa mburini, batiaka na chombo. Sufron pasa sanga, mwani na mzila, tilelo ni selo. Mwashira molu fengo, ima wa posi, lelo ni lelo. Demu lombwana, njia ndaba subila. Haliku, wezu wana, damu subila. Noti kuninyenga, wenge, bwandi sabila. Kondipa, mali chukwere tindaguga kila.
Mbika mumula ndu ushishiwe. Efe teti nshite muti latini ne. Azoma kani, shia wene ume. Kingi jiro msungu wa uraka jone. Mungo ni futi saine. Awe mwandi nare maine. Usewenza kwano fora ye.
Na bwana chikulu pilo cha Jehovah Witness. Bwana mbelani, nikamba vasona mkalema witness. Mbambu uwo, ndari kumelegela wezu muntu. Bwana, try to survive, kutini sunge. Family na bana, yes. Malingu zilo zio, kude wa mountain disifika. Kupaza ni wapaza, mani zo shown. Bwana watembo, I'm hopeless, kwati new dem. Kada, kukubo mfya wafa, what it matters, weze badia. Shaksende peso na bato testify. Like a victim, this politics in the caca, he's just a dirty gang. Bwana Mwamvela, Mwami Mwatelela, politician Mwamvela, Hapa Nangala Mandela.
Mbika mumu landu ushishiwe.
Bwana Mwamvela,
Efe teti nshite muti latini ne.
Bwana Mwatelela,
Azoma kani, shia wene ume. Kingi jiro msungu wa uraka jone.
Deiri,
Mungo ni futi saine. Awe mwandi nare maine. Usewenza kwano fora ye.
Where I'm going is where my success is. I'm not a skate, this is Wally Lee's.
Exclusive from
Afro5.com. Wana Mwamvela. Wana
Mwatelela. Mbika mumu landu ushishiwe.
Wana Mwamvela.
Efe teti nshite muti latini ne.
Wana Mwatelela.
Azoma kani, shia wene ume. Kingi jiro msungu wa uraka jone.
Deiri,
Mungo ni futi saine. Awe mwandi nare maine. Usewenza kwano fora ye.